DJ 7 worldwide. Country boy, the father. Banga.
Hey yo, what up? Calligraph, huku ni mazishi. Watoto wanaitaka crown, huku ni mtiti. Tunona woni, tuko live, maisha na muziki. Ukiona tuna songwe ni kijiti au vipi. Tulianza kama utani 7, wengo alikuwa wataki. Litakufa jitu baba, wendo akanishtaki. Sisi kiswa oni sura za umezeka wapi. Wekunja dada zako na wala kama mshkaki. Ligoma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo woyo yo yo. Litakufa jitu.
God is the pressure.
Litakufa jitu.
Masu God is the pressure.
Likifa tunalizika, atulazagi dam. Leo pata chimbika, mitungo zamzam.
Bamba pass me the weed, I wanna get higher. Walo sema kawaida, wanna ona higher. Pose, I got money power in my bank accounts. Nyingine nazigawa, I don't know amount.
Chezo na yo cheza, nisumu kacheze ukuti.
Kacheze ukuti.
Kona pagumu na chupa la parachuti.
Kunde boy.
Ligoma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo woyo yo yo. Litakufa jitu.
God is the pressure.
Litakufa jitu.
Masu God is the pressure.
Litakufa jitu.
God is the pressure.
We battle uko plan A, mini ko A, B, mpaka Z. Kubonga bonga sana izo mambo sfagili. Kumbu na waza utoke mgonge na nili. Mweza kone waza MTV na BET. Tunona squid him cheese, nava waka waka. Na wala za jean, hoi nyaka nyaka. Si wachi kila truck, nava baka baka. You know I be killing them motherfuckers. Goma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo woyo yo. Litakufa jitu.
God is the pressure.
Litakufa jitu.
Masu God is the pressure.
Litakufa jitu.
God is the pressure.
Aha! Rooftop ENT, baby!
Oh my god, it's better sound. Better.